nawantiri yande joyni terminta sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Hande sembe habaruji men dartinani hono fawarjo hokkoɓe habaruji kañum e fawarjo to kondone joguiɓe ande dow filla kon darto hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe gaɗi jooɗa kalen suba koɗo ene galluñemen to suudu hokkoɓe habaruji mawdu e dan gam batte halde dow kullantereje daroje filla hono internet e ko nandi e muɗum madame Goje Maimouna Gazibo fillonte ɗum ɓe kaldo majju. Nonni ɗo hen leydi Niger filla jarol dorog kañum e kullantereje bonɗe goɗɗe no laati ko no tampina himɓe sanne fa ɗum haalama haala no daara cellal himɓe fuu ɗum du konna sukaɓe ummatore ɓuuri torrade dow majjum fuddu konna cukalo e ndewoyi en nanannoe wonno himɓe durde e majjumɓe kaltu. Nonni yewtere men pinno hande studio Kalangu dartana filla fawari jondu jooɗo kaale gaɗa ɗo ñamey zender e dow duru duggol e fawari jondu kondani wattugol himɓe hirñal kañum ɓiɗɗa bonɗa ku e noyi wattu ko tawi himɓe heeɓi kisi ɗum ɗum du konna hokkoɓe habaruji andinama dow majjum kañum himɓe woɓɓe feereɓe kodi jañalle musulman amadou janganta habaruji fulfulde. Nenne yerno mbiyurmi on no tawa har filla ko darto suudu hokkoɓe habaruji mawdu tawanɗo ene ngallu ñamen awrotergo waɗama kam wonno hokkoɓe habaruji kañum e farjo hirtoɓe dow fi ko darto hono gacceji ko himɓe mbawi wadde e dow internet kañum e ko nandi e muɗum ɗum wadde no madame Goje Maimouna Gazibo kirtotoɗo goto taɗo fotti hawrinde omo andina wiide ke lawol laamu koƴango dow filla ko darto gacceji ko watte dow internet no laati lawo ɓurgo sattude e keddi laabi laamu ɗi leydi Niger fou.
La loi sur la cybercriminalité c'est
la war saria dow fi base ko watte dow internet kam ɓuri laabi saria ɗi fuu sattude nder Niger. Ko ɓuri nawde e mettude du woni laawol saria tabintini tawi du on gaɗi gacci mon kana waɗde ɗum en no gacce noon ko neɗɗo hinsaki ko waɗi tawi du juge on kay anda sako on andani laawol saria o na on anda sani laawol saria tabintinama ko gatton gacce domun mana mum woni kiite neɗɗon sani onon giɗi gollidon e laabi saria fuu ɗoytana ɗon ɗum kam woni gonga on do hakkoɓe habaruji na ko hana noon ɗuɗol moɗon anda ko wallay terkuhu saria ɗum gam iɓe jiɗi yaade kasu e gaɗa gacce gam e janggay talku saria ɗe
ɗoenno leydi Niger sukaɓe ummatore fuddu kono cukalo e ndewoy kañum won ko ɓuuri torrade har filla ko darto jarol dorogo kañum e kulle eggimeji hakkilloji ɓiɓɓe adamaɓe hawritere mawde hawjinde durduggol e jarol dorogo kañum e gattol mum e leydi ndi enda haali haala ka enda ɗum wonno fedeten ANLCD nennene kay ɓen duɓe kolliɓe mbi jarol dorog mo enda hunnon ko laati laatake hande nde enda filla cellal ɓiɓɓe adamaɓe fou nenene ha du kondan fawara jondu kondani himɓe daara dow filla ko darto hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe dow lawol ngol ɗo ko fi dove laatiɗo kañum hoore jo fedde nde enda o halni Moussa Hassane dow fi o enda
la dernière sortie médiatique
de... sakitande ɓurtaki policeji halde dow cuuɗi habaru hollimin kono woodi iri kulle yarwaruji bonɗi ɗi ɗewo nder Niger gande woni laawal tataɓal ko gumpal waɗoɓe irdorogo bonɗo o no sutte illa neɗɗo yarnoma du o tetatanana hakkilo muɗum sukaɓe ummatore ɓuuri yardema fuudu sukaɓe rewɓe gam ɗum wattatanaɓe na nder gaɗol gollal njeenu wakkati fuu ndeɓe jari dorogo hannden ko woni hen ni woni tindinde nimɓe e surude ɗum laawol laamu mum kanka e wartiraɗoɗo na hunde rafi keƴoran hakkillo fukkingol mosolo majjum ndu woni nangude yaroɓe dorogo ɓen e sonnoɓe ɗum e jiiɗami ndu ko ɗum waddata woni rafi cellal ɓiɓɓe leydi ndenne tilayno e gollide e dow filla durwidol e hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nder durwidol e dorogo
au cœur des politiques de lutte contre la drogue
ko watto millioji jeɗɗi e ujunaji keme joyyi ceede ero no hawra sewettama se fa waɗan ko watta milliardji joyyi e ko deki ɗum wonno ko fawara joni union européenne dental leyɗi europe hokki leydi men Niger dow fi ko darto duru duggol e fanne kulantereji laati du kono himɓe jooɗo kenno gaɗa ɗum kam wonno wittingol hon dille wamɓe ko nandi e muɗum ɗo ayna ley leydi Niger du kono wamɓe laati ken ɗum ɗon tan wonno golle muɗum en eley nokkuje goɗon yerno kawjiɗo fedde hawjinde filla ko darto himɓe laatiɓe gollanoɓe golle ɗe enda ko acciti ɓe enda o wiyta kena Bachir Ama ko a haalani Moussa Mammam bandimi Ilogades
les anciens prestataires de la migration
gollanoɓe gollal dillanɓe leyɓe hiɓe duuɗuɓe ɓe keɓay mballa dow nimɓe ujunaji jeegom e keme joyo e capanɗe jeegom e go'o sewre arande e ɗiɗa ɓere nden keme joyo e nogay e go'o keɓi wallitede jon o no woodi keme joyo e sappo e jeenayo de région Agadez no heeri ko watto ujunaji nayo e ko deki ko heɓay wallitede fawarde jon dow no woodi nimɓe hewɓe ko dow miɗen ƴama e gomnanti leydi Nigeria de fedde leyde Touba koɓe jottina aadiji ɗi koƴuno e wiide no wallitan nimɓe joɗinoɓe no gaɗa gollal bittinal dillanɓe leyɗe ko acci ɓe. Gam Allah, miɗen gattatande e gomnanti Niger, kamɓe fedde leyɗe Touba koɓe ɗe gaɗa ɗum dow ko yaawi
faire une procédure très vite quoi.
Nonni fawarjo har filla ko darto ñaw coronavirus ngu endani ko laatidu kono himɓe ɗon no mbalte dow muɗum waddi ko himɓe hooreɓe lekkoliji gonɗi e jonde koye mum ɗum wonto yoɓente sukaɓe ya janngoa ɓe mbi kamɓe ɓen endan ɓe jeeyi fof ko ɓe mballita dow majju sowona cuume tan ndenene hunde noon ko laatiniɓe sakkulla sanna yahde e gomnati leydi Niger yerno Amadou Djibo mbiyeteɗo Danda Koye hoorejo fedde nde enda haalniri bandi min mbiyeteɗo Keto Abdourahmane.
Joom en janngirɗe tawaaɗe dow jonde koye mum'en ni, hannde nde en daari no tawrasa ɗorna ngam ɓe keɓa e balla fuu ko gomnati waddani ɓe illa ko ƴitaaki jannde ki fuɗɗa. Laabi kisinol ɗinndu cummooɗe ɗe ni noon kaataare e diyam kan en tanno. De joomum no woodi buutaaji ni noon sey wadda ɓeyda, wala fuu ko gomnati waddanimin. Collège faamay misaali cummooɗe keme joyi waddana min kolli ɗum fuu gomnati saɗormaaji ɗi min tawra. Jooni miɗen keɗi ni noon ko gomnati wi'atami.
Nonni hono fedde wiyeteende Mata Masu Dubara tawa kaa to endani Sarnawa département mo Birnin koni région mo tawa ɓenndu kondani fedde nde endan ɗon no dari gam batte rewɓe paama sanne dow filo ko darto ñaw coronavirus ngu enda e nder gure ɓatti to enen tawi ɗum heɓi ɗum fantaneke ɗum hiisa ñaw ngu enda ɗum waddini ko fawari jondu kono mbiteɗo Fati Jakate laato ka woni hoorejo maɓɓe dow filla bindi hawrinde enda o haalni bandim tawa to enda Asumana Moussa Arzika koro hono majju.
Min comata nder pirto ko e rewɓe ɓe misali hako darata lootar juuɗe e gotto cimmooɗe ngam hisude raaɓu ñaw coronavirus ngu. Meɗen poɗa hakkilloji maɓɓe ɗum rewɓe tagari to suba suba muɓe nden min kollata ɓe naw e gar ira fuu ara en du meɗen gadda e nden min pirti ko e maɓɓe keɓɓeedude e jehi wuro se e pirto ko e tawaɓe ton e keɓa e worde iɓe ballera men du sanne meɗen jeɗɗi du min nanganide
duroɓeaiaaai nonni fa hannde ar fila ko darto ñaw coronavirus ngu ni so ƴeewama hono andinoore wurtinde jeena lewru jee duɓi nan e nogay ko ministére hawjinde fila ko darto cella ɓiɓɓe adamaɓe holli wiide ke ni ono ñande muɗum ko ƴeewa tawaka fuu tawraɗo ñawngu endan e dow himɓe capanɗe jeɗɗanawi ƴeewaɓeɓen endan waɗayde fof komo ñawngu wari ele ñalaɗɗe endan yernoɓe kolliri ndenne so ƴeewama ni hannde nde endan le leydi men Niger waɗi ko watte himɓe ujune e keɓe jeena e capanɗe jeɗɗo ko yiira ñaw coronavirus ngu endan nonnoon du kondan ɓe mbi ko watto capanɗe joyi e tato kañum en tan woni no heddi no sawrowa kadi mo kalte o keɓe jeena e capanɗe jeɗɗo e jeegom fuu ka ende sawrama daɗi kooti wuroji muɗum en ñaw ngu warayna himɓe capanɗe jeego e jeet ton ɗo enda leydi Niger. Ele habaruji ɗini eɗen kaala du fawarjo haala ndungu ngu endan to endan walam hono wakkati mo fawarjo ndu kondani ndungu ɓattino ni wonno ko fande gomnati hokki ko watto tonuji awtirdi keme ɗiɗi e capanɗe joyi e tati e feccere yaade e fawarjo remoɓe tawaɓe le département o endan gam batte ɓe mballi toro hara awtirdi endan waddaniɓe sanne saabu waɗi walam heedowi fa yeeso commune ɗi to Adamu Buhari o wonno hoorejo ndenene kayni hono sarusi demal to enan walam wakkati mo bandimin Iliyasu Gomandey landimo dow fi hono awtirdiji ɗi endan
ce début de campagne l'état et ses partenaires nous
ont ndungugu gomnati e pelle balliroje ɗum ballirimi har ko darata keɓol awdiriji. Awdiri gawri indiraɗi HKP bayeri e ñebbe indirani IT 90 tonuji mum keme ɗiɗi e woygu e tati e ko deki kammin gaddana. Awitirdiji ɗiɗu fuu min jaariɗi nder commune ji nayyi tawaɗi nder département walam o. Nde en daari du ni hikka ndungu mum no ɓuri sanne duuɓi joyi bittiɗi ɗin dow gure keme ɗiɗi e lasoji nayyi e jeetati fawarde sappo e jeetati lewru juin du gure hemre e lasoye tati e jeetati kan en toɓa aawi hano dow gure hemre ɗen gure woygu e tati fuu toɓa aawi
sappo e jeɗɗi lewru juin ndu endan warde noga e tati lewru ndu hono luumoji ɗi enda har filla ñamri no wontiri sakuru gawri mawndu kiloji hemre e nder leydi ndi wona ujunaji ɗiɗi e keme jeego e capanɗe jeena e jeɗɗi to ɓuri fuu samtude kam woni gidal rumji ujunaji tati e keme jeenayyi e capanɗe jeego no ɓuri caɗade kañum woni bermo wona ujunaji jeego sakuru gawri mbayeri ndi du sakuru muɗum mawndu wona ujunaji tati e buuɗi keme jeenayyi e buuɗi capanɗe jeetati e tammaji jeetati kasawe e haro banda ɗon ɗum ɓuri hoyde sakuru ndu no heɓɓe ujunaji tati e buuɗi buɗi keme ɗiɗi le lumo bermo sakuno wala ujunaji joyi e buɗi keme ɗiɗi kamanaje du konna ni tera ton dum buri yafude sakuno wala ujunaji tati e buɗi hemre farato enan tum fafidu sakuno wala ujunaji joyi e keme jedde chapande joyi e nayi e tammal farmaro kay cede mum beydaki sakuno maro du kilo chapande joyi e leydi wonana ujunaji nayi e keme nayi e buɗi nogay e joyi e tammaje ɗiɗi ton dum buri hoyde hebugol kanyum woni kirtasi kanyum e mangeje sakuno man wala ujunaji tati e keme jeddi to dum buri fu tidde kanyum woni gudumaria ujunaji joyi e buudi keme tati e buudi chapande jenay e jeego
he bannirao ikko he umami ya don tamilo
ananal habar on nato dun no
iri habaru oyeno
nyo gungu woni wore himbe delle di yasifu gu yottoke daggarime
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amma no wodi ne on watta hisi imagu
aha hokam e dar do majjum
loko torobe jombe annar kokki shawara do magu ne do loto juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agol diri tekker non kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji de loto juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lota yeyre modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta ko galbiyan kenan
bannirao mila iccellal bannu maada imma cellal balli lenyol ma
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi niger
fara yewtere men pindoni hande hande artina filla hono ekkintino kany e jande ko wada yaade e himbe hokkobe habaruji gam batte be paama dum woni fawar jondu konda hirnyare kanyu e natugol biddam bonda ko dundu kondan USAID federated america wadore ballaga mum kany won ko watti dum e leydi gam batte dum wallita fa dum woda garba laminu goto gondo do inde fawar jondi fedene enda o holli wide ke kulle non gadaade gam batte alle famtinaade fa woda nani kettine yewtere nde fa ande rahilatu sumana waddani min ko min pirte fulfulde
kokobe habaruji region leydi niger wadobe la soyitato e ko deki kawra zender e nyemay jeddije didi gam wadande be ekkintinoje ko watta be bawo andude dume wawe limede hano golle hirnyere e rafi munyuno dirde caka himbe gande en dari ni der dubi caka tidi di do der leydi niger iri golle de no don no kewa sanne no gada du sembe do labi hebude mosolo majjum waddi ko no hida kokobe habaru be du gadda balla mu en hano no garba laminu mo partenariat pour la paix fed USAID niger haliri dum
ma je pense que le niger
ajida minka ano leydi niger e sahel kambur tawdeede e sadorma o de afrika misali do filla golleji hirnyere ko neddo tilsinte wattede dermu e mildandu ngande yonay nimbe kalane ley komin tawa dermu der sobirde tilaberi tawa kambe region difa dum do dudo hani min kawra hebande o mo sala e suru demo do ko yawi tawe dum boyay hunde ko no wada der region tilaberi e difa den wona regionji din tan dum menta leydi niger funo foti dum menta dum woni kawral amin gol e wallude nimbe yibbe famude do o sadorma waddude mballa mabbe der curol mudum hokkobe habar no tawa der majum be min miji wattude der fedde dem yewti didde e mabbe e yewde dum e woni gollal mabbe gal be bay waddude der mum gam neddo natta le ko andana
otude quelque chose comme kone
buli adamu no tawado der wadanaabe ekkintinoje de o wi du ko nawtorto ekkintinoje de du gam waddude balla makko ko watta mosola golle hirnyere e rafi munyo no dirde caka himbe hebanama mosola do der leydi niger misali caka sukabe ummatore gam kambe dum buri tampinde
ke je apri boku mi hebi ko mi fami sanne dun no wadan mi tittinkino ko watta ba mi yehi to wuddo radio to gomiton mi wolle be siri o do komin kolla fima wota yari kam tilaberi difana tawa mi gollo do mu gonga he jide am ko hala do mun no woni no beydo denne deni dun hidi dum buyto sayde kokkobe habaruji gadi tindinoje do mu sokkabe umma tore do kanden do kokki lawol ko yeccito do fi tilsinede watte der golle nyeri deni lamdo jabbi do fi hokkol habaru gol gadanni mi hokkal sembe do fi momin kolla o
mi lore inshallah
dalila ekkintinoje de garba laminu o du ni watti tammude wi'ude ko kokkobe habaru be nawtorto ko ekkintina dun der golle kokkol habaruji mabbe gan dawsude nabi en hebude mo sola majjum
e de dun habaru mi fulful tili hande assalamu alaikum balanta jamwali
Jiroseyin faya dolbel.
Mayne sorowa warde birnin gawre.
Kettine studio Kalangu do Radio Modo.
Studio Kalangu yadu Lady Niger.